No wodi ko de neddo yehi haaloyi do radio tele na windi hokki habarum har ko darata laabi kiite no waawi limte hano gacce kan woni misali yennude na fenude na haalude mettudi gom do goddo gam bonnude inde makko do der leedi Niger no wodi laabi kiite jikkoji gaddo iri dum he bandum lawol laamu leedi woronje e jeobol cingangol hitaani duubi ujunaadi e sappo lawol gotul kawjingol filla yolbinande himbe kala nyumoji mu Amadou Ali Shina Kurgeni ardido CNDH fedde leydi mawni hawjino fille jinganade hakke bibbe adama
le fait de diffamer quelqu'un
fenande neddo kan won wiide kulle ko sentita misali halde hala jomun tokkirde do suudu television radio ma winda takka de dubu jinaadi de sappo leydi Niger hoji lawo laamu faddade nangugol dun duwana kokko habaru nangete gam gollal mum ko nimbe kani pamadu wona gacce fum neddo no waawi halde do wadde gacce dum hollana wiide ko kokko habaru on yofi lawol
qui n'est pas lié à cela
no dun tokirta ko neddo jukki
il y a deux voies soit le procureur de la
labi didi wodi no dun tokirte arande fu procureur leedi on nangata gaddo gacce fenande goddo mane penanado no waawi yoyde ise neddo inde mu winde gacce mo wadi on den ko yare to suudu sarial dum du balde sappo e joyi hejanam latto capande jeddabol jiangol del tarki saria leedi jojjinangol de dubu jinaaji didi e sappo wiri nom dun do hokkobe habaruji kokka dum ngada golle mun heba to tawe wakkati fu yeso cuudi sariyam nenna no neddo halta dum tabita to fenan goddo seni on bindi gacce on ko jardo dum to fenan do dum on hande saito dum wadi balde sappo e joyi ko jeewe to suudu sariya dum nde on gari to suudu sariya dum kungel aranel ko mawdo suudu sariya on yamta famtana gina sako dum hubi balde sappo e joyi kejaade dem laabi mun tokkama seni di tokaka datol chapande joyo ngol hali e wiide ko kiite on wartire bolum se balde ko kaade den to kamadu jonka jardo boytali mu on yamte to seede mu woni kanyu hokkobe habaruji kani pama do mu gam iri mun hebaama de goji gon hokkobe habaruji gon no yamte toy nani hala kam wi a anini nani rika tawi kawala seede jomu nangataake amma no jukete milioji didi e ujinaji hemre e konandi e mu
2 million 500 000 extra